imyaka 30 ihiritse Rwanda rwibohoye. Ku munsi nk'uyu wo kwibohora, ijwi rya Amerika yerekeje mikoro zayo hanze haberaga ibirori ku rwego rw'igihugu. Uyu muturage atuye mu murenge wa Nyamirambo, Inyarugenge mu mujyi wa Kigali, mu bice bihana imbibe na Mageragere. Ku myaka 37 y'amavuko ntazi icyabaye mu gihugu.
Ku munsi se kintu subwo wavuga nk'uziho nge ndabareba ari ibisanzwe.
Nta nubwo uzi icyabaye?
Nta cyanzu.
Ntabwo uyu munsi uzi ko ari umunsi wo kwibohora?
Cyabaye uno munsi se kuri zinga.
Uyu munsi ni itariki enye z'ukwezi kwa karindwi.
Rwose ko ari byo koko.
Rero ni amakuru mashya nguhaye?
Kuri njye ndumva ari mashya.
Hafi y'uyu muturage hari abandi baturage bagenzi be biboneka ko bari mu bwigunge. Umwe muri bo aradoda inkweto zishaje, abandi baramuganiriza. Bose babajije amateka y'uyu munsi, hari icyo bayaziho. Gusa baracyaboshywe n'ibibazo by'ubukene n'ubushomeri.
Habona se umuntu aba yicaye kuri iri zuba, imirimo yabuze. Nyine turabyishimiye ko ari umunsi mwiza wo kwibohora, ariko iminsi bimeze nabi.
Si ibyo biraka biboneka rimwe na rimwe, ariko akazi ntako pe.
Kwibohora kwa nyako byagombye kugenda gute?
N'akazi kakaboneka nyine.
Kwibohora kwa nyako rero, uretse ako kazi nyine wenda katabasha kuboneka. Ako ni mu kwibohora kwa nyako, udafite umutekano.
Umunyapolitiki utavuga rumwe n'umutegetsi buriho mu Rwanda, Madamu Victoire Ingabire Umuhoza, uyobora ishyaka Darufa Umurinzi ritaremerwa n'amategeko y'u Rwanda, ntiyitabiriye umuhango wo kwibohora. Yavuze ko bitewe n'amasaha abaturage bagombaga kugerera muri Stade Amahoro wizihirijwe, yaragoye kuyubahiriza, ahitamo kuwukurikirira kuri televiziyo no ku mbuga nkoranyambaga. Madamu Ingabire yemera bidasubirwaho ko uyu munsi ari ngombwa bitewe n'amateka igihugu cyanyuzemo. Gusa ntiyumvisha ukuntu umukuru w'igihugu Paul Kagame ijambo rye yarigeneye abanyamahanga kuruta uko yari kuribwira Abanyarwanda. Ingabire yemeranye na Perezida Kagame ko ari ngombwa amahoro mu gihugu bidasabye urwamo rw'imbunda n'amasasu, ariko akavuga ko mu kubohora u Rwanda hari ibyo FPR Inkotanyi yari ishyize imbere na magingo ayitarageraho.
Ntabwo waba warabonye igisubizo politiki ku bibazo bishobora kuba isoko y'umutekano cyo mu gihugu cyawe ngo unanirwe gukemura ibibazo by'abantu bakora politiki hanze y'igihugu. Urego no kwemerera abari imbere mu gihugu nkatwe Darufa Umurinzi kwemera ko twakora politiki, no kurumva ko nta solution politique iraboneka igihe cyose ikibazo cy'impunzi kigihari. Hari kandi yavuze ati umuturage ku isonga. Iyo ni siroga kuko ishyaka riri ku butegetsi rikunze kuvuga ngo umuturage ku isonga, ariko se umuturage aba ku isonga te? Ukamusenyera adahawe ingurane.
Uyu munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda akagira ibyo asaba byagombye guhinduka mu bihe bizaza.
Bashyizeho minisiteri y'ubumwe, iyo minisiteri agombye gufata mission muri iyi myaka 5 iri imbere yo kujya kwegera n'abandi banyarwanda abo bareba n'abo bitwa abanzi b'igihugu, nta mwanzi w'igihugu ubaho. Kuko ubundi twari dushyize hamwe nk'abanyarwanda, ntabwo mu ijambo rya Perezida wa Repubulika yakagombye kurangiza bwira urubyiruko ati mugomba kurwanira u Rwanda. Ijambo rye ni nk'iry'umuntu nk'aho tukiri ku rugamba rwo kurwana. Nyuma y'imyaka 62 u Rwanda rwigenze, twagombye ubungubu twarubutse u Rwanda umunyarwanda wese agira ijambo mu bimukorerwa kugira ngo dushobore kubaka iterambere rirambye, dushobore kubaka ubumwe burambye n'amahoro arambye mu gihugu cyacu.
Bwana Kanizu Yusibihira mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu yari afite imyaka 35 y'amavuko, yemereye ijwi rya Amerika ko yari ashinzwe kuvura inkomere zabaga zakomerekeye ku rugamba mu bari abarwanyi b'Inkotanyi. Ku bw'intege nke, Bihira ntiyabashije kwifatanya n'abandi kuri Stade Amahoro mu muhango wo kwibohora. Ni umuhango yakurikiraniye kuri televiziyo. Mu mboni y'uyu musaza asanga hari byinshi byo kwishimira nyuma y'imyaka 30.
Tumaze imyaka 30 twaribohoye mu rwego rw'ubukungu. Ubu rero icyo navuga ni uko ibintu bimeze neza, urabona turimo kujya imbere kandi aho tugeze ni heza cyane.
Kimwe mu byo FPR Inkotanyi yaharaniraga mu rugamba rwo kwibohora ku isonga harimo guca ubuhunzi. Igihabanye n'ibyo, bamwe mu bari ku ruhembe rw'umuheto ku rugamba rwo kubohora u Rwanda bari mu ba mbere bongeye kwerekeza iyo buhunzi. Kuri iyi ngingo Bihira yagize ati:
ubundi gahunda y'Inkotanyi yari ukuvuga kurwana ugatsinda, ariko ntabwo twiyemeje gutsinda 100%.
Mu mboni ya Kanizu Yusibihira ariko nawe agasanga hari icyo ubutegetsi bwagombye gukora kugira ngo buri munyarwanda yisange mu rwamubyaye ibyiza byarwo bimugeraho.
U Rwanda rugomba kubeshaho neza abaturage bemera gukorana n'umuyobozi. Noneho ba bandi hari icyo bita ngo ndebereho, babona ubuyobozi buragenda neza bazagaruka, kandi bagaruka nta kibazo bazagira.
Bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.